Ekitongole ky'ensi yonna ekirimmere World Food Program kitongoze enteekateeka ya myaka etaano mwe kinaayita okutaakiriza bannansi obukadde 2.5 ne bafuna emmere ebamala ng'omu kaweefube okutumbula enkulaakulana. Abagenda okuganyulwa mu nteekateeka eyo mwe muli ababundabunda mu nkambi ez'enjawulo 13 okwetoola eggwanga, naddala abaana, abasoma ne bannayuganda abali mu bitundu omuli ababundabunda naye nga tebali bulungi mu byenfuna. Enteekateeka eno si yakoma kubunyisa mmere yokka mu biseera eby'akatyabaga gamba ng'ekyeya n'ebibamba ebirala, wabula mulimu n'okusomesa abantu okulima emmere ne bawona enjala. Baadaye ogeraki eri bannamawulire ku kitebe kya Mwanga Magatto wano mu Uganda e Mbuya mu Kampala, akulira World Food Program mu Uganda Lolan Landis agambye nti enteekateeka eno erimu ennyingo y'okuliisa abaana naddala abasoma nga tebalina mmere, okutendeka abantu abali mu nkambi z'abavunda emirimu egivaamu ensimbi baleme kweyunirira ku kabagabiriranga. Lolen akikaatiriza nti mu nteekateeka eno ey'emyaka omukaaga okuva mu 2026 okutuukira ddala mu 2023 embeera z'abanoonyiboobubudamu wano mu Uganda abatali mu mbeera nnungi balina essuubi nti za kutunuulirwa nkaliriza era za kukyuka.
I think we already have a solid policy base, which we've been working together on and building over the last country strategic plan. We're ready to work with the government to hit the ground running, and really where I see are the shifts in our implementation.
Omutesitesi omukulu mu ofiisi yasaba Minisita Alex Kakooza ategeeza nti okuliisa abaana basukka mu 25 n'abakyala basukka mu 13 kijja kuyamba nnyo ku nkula y'abaana abo babeere mbulamu obulungi n'okendeeza ku muwendo gw'abaana abawanduka mu masomero olw'obutaba na mmere.
Everybody knows that school feeding is one of the greatest input we can make among the companies, you know, schools or in the education system. That when children do not feed at school, first of all, they won't concentrate.